introduce to you. Soundspot. Yo, better be so lube. Yo, the one and only town. Cut up by there. Don't get twisted, it's about music, baby.
Kwanzesha data kwako menitoa akili. Ongeza mikachumbari na mapili pili. Kwako mi na wai viwili wili. Nipige suti na tie tutoka wili.
Baby girl, you know the way you wind your waist like you know. Mita to a body mixa miguno. Na unanikosha ukisakata uno, uno, uno. Yeah, the body tight, biggie wa sumo. Hey ya, vita dumo. Yani kubum kupa, nacho mamchomo. Ukileta na weka umo.
Weka matama we seteleze. Aho wanakuja, stop. Ikamate kote we tembeze. Aho wanakuja. Wazungua. Wazungua. I say stop.
Ayanza tikiza yan. Ayanza tikiza ye. Ayanza tikiza. Antikiza. Antikiza yan. Ayanza tikiza yan. Ayanza tikiza ye. Ayanza tikiza. Antikiza. Antikiza yan.
Yo, that was yes, I'm on Rafiki. Now I'd like to introduce to you. Hey, everybody say Jaiva, Jaiva. Say Jaiva. Hey, everybody say Jaiva, Jaiva. Say Jaiva. Hey.
Koko weka ni weke, weke. Achana na vite, che, 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 che. Itulise mapepe, pepe. Ukiweza ni teke, ke, ke. Umeoteka mtima. Kendo waka kununza na kupima. Hey, takufata na bima. Nikuteke ni kupeleke dina. Hey, umeoteka mtima. Kendo waka kununza na kupima. Hey, takufata na bima. Nikuteke ni kupeleke dina. Naka, 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 naka. Nimekaza kwanga, 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 kwanga.
I say stop. Weka matama we seteleze. Aho wanakuja, stop. Ikamate kote we tembeze. Aho wanakuja. Wazungua. I say stop.
Ayanza tikiza yan. Ayanza tikiza ye. Ayanza tikiza. Antikiza. Antikiza yan. Ayanza tikiza yan. Ayanza tikiza ye. Ayanza tikiza. Antikiza. Antikiza yan.